Coast. Sphile nenjabulo, sayijabulisa. Sphile lulono wabo mojo, sayishubisa. Sphile nenjabulo, sayijabulisa. Sphile lulono wabo, sayishubisa. Sphile nenjabulo, sayijabulisa. Sphile lulono wabo, sayishubisa. Sphile nenjabulo, sayijabulisa. Sphile lulono wabo, sayishubisa. Baba sithi ngiyaphosta, beka manje ngiyabopha. Baba sithi ngiyaphosta, beka manje ngiyabopha. Oh no, yenyuki yenyuka. Oh no, yenyuki yenyuka. Baba sithi ngiyaphosta, beka manje ngiyabopha. Baba sithi ngiyaphosta, beka manje ngiyabopha. Oh no, yenyuki yenyuka. Oh no. Chaps, you know the vibes. I'm two times. You mean the king? I'll pass so far. I'm a chaps. You know the vibes. Yeah, we are over. Ghost. We are banger. Biggest. We are Cooper. Groovist. We are Fusa. Who's this? Oh. Biggest. Shop. Shop. We are over. Ghost. We are banger. Biggest.
Take your pop.